karibu yangu, naona raha baby. Ukitembea mbele yangu, naona raha. Tatizo langu kuishi na we forever. Nakupenda sana baby, I love you.
I will spend you my weekend, you go be my controller. Enjoy my money, girl, you so beautiful. Hey, nikupe michezo taratibu. Mama, hey, bend down, bend down,
controller.
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 Umeniweza, 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 umeniweza.
Wataka nikupe nini? Bebe, nikupeleke shopping. Mama, chukua ukitakacho. Mama, fanya taratibu na moyo wangu. Na sasa najikuvunia, I love you.
I love you, I love you, baby. Mama, hey.
Nataka tu ncheza na we rumba, hey.
Cheza mama na we rumba, hey.
Bend down, bend down,
control.
Bend down, bend down,
controller.
Bend down, bend down,
controller.
Bend down, bend down,
controller.
Umeniweza,
moyo wote.
Umeniweza,
chukua, chukua.
Umeniweza,
umesoma na